Unit 10. A good room.
Chumba kizuri.
Dialogue. Steve has just booked into a small beach hotel recommended by someone on the bus. Makasi, the receptionist come barman, is about to open the bar. A young man, Juma, is taking Steve to his room.
Makasi atafungua bar sasa hivi.
Vizuri. Naona kiu sana.
Namba 6. Karibu bwana. Switch hii yawasha taa ya chumba cha kulalia. Switch hii yawasha taa ya maliwato. Na hii yawasha feni.
Maliwato iko wapi?
Ipo bafu na choo. Kila kitu safi.
Safi kabisa.
Mimi mwenyewe nilisafisha humu asubuhi. Beseni ya kunawia ipo pale. Ipo almari hapa. Na pembeni pana kabati la nguo.
Vizuri sana. Ila sina nguo nyingi.
Kitanda hiki chembamba. Lakini godoro ni jipya. Nikunjue chandalua sasa. Bila shaka matandiko yatatosha. Hutasikia baridi, sio? Tuna mablanketi ndani ya store.
Sitahitaji matandiko mengine. Shuka itatosha. Sioni baridi. Siku zote nasikia joto tu. Haya Juma. Sasa nitaoga.
Vizuri bwana. Angalia. Nimeweka ufunguo wako juu ya rafu. Je, bwana? Chakula? Tuna wali kwa samaki na wali kwa kuku. Afadhali uagize sasa. Baada ya nusu saa kitakuwa tayari.
Nipo pwani sasa. Lazima nile samaki.
How does Yuma explain the function of the three switches just inside the door of room number 6?
Switch hii yawasha taa ya chumba cha kulalia. Switch hii yawasha taa ya maliwato. Na hii yawasha feni.
Soon, Steve is sitting with a cold beer at one of the small tables outside, near the bar. He's chatting to Makasi.
Wageni ni wengi siku hizi?
Si wengi sana.
Wapo wangapi hotelini leo?
Mmoja tu.
Nani huyo?
Ndiye wewe.
Mimi tu?
Ndiyo. Hakuna wageni wengi siku hizi. Ni wakati wa mavuno ya korosho, ambapo wengi watakuja hapa. Wanunuzi korosho huja kwa wingi. Meneja amesema kwamba bwana mmoja atakuja kesho. Huja mara kwa mara.
Yuko likizoni?
Yuko kazini. Afanya kazi katika kampuni ambayo yauza zana za kilimo. Yeye anajua Kiingereza vizuri sana. Atafurahi kukutana nawe.
Chakula tayari bwana. Utakula ndani ama nikulete hapa nje.
What does Makasi tell Steve about the guest who will be arriving tomorrow?
Yuko kazini. Afanya kazi katika kampuni ambayo yauza zana za kilimo. Yeye anajua Kiingereza vizuri sana.
Have a look at section 8 in the grammar explanations. It's the last section. How would you say in Swahili, I'll be happy to meet her?
Nitafurahi kukutana naye.
How would you say, we'll be happy to meet him?
Tutafurahi kukutana naye.
How would you ask, will he be happy to meet us?
Watafurahi kukutana nasi?
How would you ask, will they be happy to meet me?
Watafurahi kukutana nami?
Before trying the next exercise, do exercise one in your book. The exercise based on a set of pictures of objects in various places in a room. And check your answers in the key at the back. How would you say in Swahili, the socks are on the shelf?
Soksi zipo juu ya rafu.
How would you say, the shoes are under the chair?
Viatu vipo chini ya kiti.
How would you say, the shirt is in the cupboard?
Shati limo kabatini. Au, shati limo ndani ya kabati. Au, shati limo katika kabati.
How would you say the bag is on the table?
Mfuko upo mezani au mfuko upo juu ya meza.